Dari. 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 Muziki. Dari.
Hii ni example ya zenye ninazo sample. Kuwa mhambo usijipate kwa trouble. Keti kitako ni kupe zangu mawazo. Na ukizi feel unaweza pita nazo. Mina maniga wangu tukikunywa halika. Before tufike hapa tulipita kwa dila. Chini masnika wengine wetu juu ya timba. Nataka skika ndo mana nina pull trigger. Na kwenye speaker kuwakilisha capricha. Mavitu gwanzi nafanya una come quicker. Unabambika ka uko juu ya kingfisher. Na hakuna kuficha clear ka boxer. Hii ni ya mamemba ata pia masunja. Alafu tuna feed macho na figure ya stipa. Na nazi feel jumanze misi yuko soba. Lakini kutema mistari, hakuna stopa. Nikikucheki manze jo nashika nare. Nikikucheki wildlife, manze nare. Bile una shake girl, I'm saying nare. But no worry, we mziki nare. Basi banjuka, juhini nare. I'm saying teremuka, juhini nare. Kila mtu kwenye club jo, washa nare. Washa nare, ingoma ni nare.
Hini verse 2, na come through kisniper. Hakuna kustama, juu sitaki drama. African beauty, msupa ki ajuma. Ama Robina, yani manzi wa power. Kupenda vitu biga na kuchat kwa Twitter. Come faster, ni kutweet ki master. Na ukitaka extra, nitakupa kitaska. Mi ni ka designer, na wendo consumer. Nitaingia kila place kama zuka. Na nikifika mikono zitainuka. Zitazinduka manzeki kama sutra. Alafu kulipuka, utadhani bazuka. Sina mabawa, ba niko kwa hewa. Na pepe ya ndani ya hii weather. Ili nikufikie juwe ni kasta. Staki jua kama umetoka western.
Nikikucheki manze jo nashika nare. Nikikucheki wildlife manze nare. Bile una shade girl I'm saying nare. But no worry we mziki nare. Basi banjuka juhini nare. I'm saying teremuka juhini nare. Kila mtu kwenye club jo washa nare. Washa nare ingoma ni nare.
Kutoka Nice Kisumu hadi Mombasa. Na Bongo Kampala Afrika tunawaka. We on fire, ni kusakanya hii paper. Hakuna kugwaya, chenye unataka mina kupa na hautajuta. Ongeza volume kwenye speaker. Sanji ya pisha ndani ya club nimefika. Wasupa wakopoa na manze wamezivua. Eti joto inaua, wanashindwa kupomua. But me, na washugulikia. Na hita lantaja alinipatia. Kuzichora kutema na pia kuangusha. So mikono kwenye hewa peperusha. Wacha popa mina taka tukugosa. Basi zongosha, tingisha iyo haga. Shake it bam bam, shake it bam bam move. Unanipa ham ham, so dada move.
Nikikucheki manze jo nashika nare. Nikikucheki wildlife manze nare. Bile una shake girl, I'm saying nare. But no worry, we mziki nare. Basi banjuka, juhini nare. I'm saying teremuka, juhini nare. Kila mtu kwenye club jo, washa nare. Washa nare, ingoma ni nare. Basi banjuka, juhini nare. I'm saying teremuka, juhini nare. Kila mtu kwenye club jo, washa nare. Washa nare, ingoma ni nare. Basi banjuka, juhini nare. I'm saying teremuka, juhini nare. Kila mtu kwenye club jo, washa nare. Washa nare, ingoma ni nare.